Feeling the moonlight, feeling the cool breeze, sipping on my drinks, bringing me some peace. I'm a piano guitar playing, feeling up on the air. Talk about that makes me over all my fears. Mwambi eni landlord afunge milango, ntalala kwa klabu nikidansa mapiano. Muziki mutama unanga shida, tukusanyike tulera kabisa. We are left in a pure place, a feeling we want to miss. Forever in our heart, the true walk of heart. Tucheze ama piano, tucheze ama piano, tucheze ama piano, yani kama kuna kesho. Tucheze ama piano, tucheze ama piano, tucheze ama piano, yani kama kuna kesho. Leo ikiwa unataka mashahidi, mashahidi, simama kwa miguu yako miwili. Wewe, uende kwa bibi. Lights are flicker, flicker, ring, writing magical glow. Melodies intertwined, taking us on the road. It is like thumping, making our heart race, as we move on the dance floor, leaving no trace. Oya we, itajaza mitungi, ufurahi hada subuhi. Wende mbele, mikono juu, wende nyuma, mikono juu. Wende mbele, mikono juu, wende nyuma, mikono juu. Wende mbele, mikono juu, mikono juu. Piano, tucheze ama piano, tucheze ama piano, yani kama kuna kesho. Tucheze ama piano, tucheze ama piano, tucheze ama piano, yani kama kuna kesho. Oya we, itajaza mitungi, ufurahi hada subuhi. Wende mbele, mikono juu, wende nyuma, mikono juu. Wende mbele, mikono juu, wende nyuma, mikono juu. Wende mbele, mikono juu.